I met Midian. Big Devil Logic to the world.
Oyinza okulowooza nti ndi mulalu olw'okuba njagala ondekeko ku busungu bwo. Kwata omuntu watandagangako busungu bwe yadde okuzibira feesi. Oli mwana wa ddembe otambuza ssimbo ate oli mumbejja. Sirabagambako akaloboozi k'omumatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli nkubya. Ondeetera omutwe ofunda newengeza kubyayanga buli lwenda bakukwatako ekiso nkwata. Onnafuyize lumaze lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga gw'oyita. Teriba eddalu eddalu temudduukirira ancanyumirwa. Lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga gw'oyita. Lina eddalu eddalu nagwaddalu siganye gy'oyita obaleekaanya nga nange gyempita nkutangaaza. Omukwano gw'ennina gy'oli gwesunda ku kyendabye muli olimu ebyama. Oyongedde okunze n'obulamu ku nsi kyendabyo nyongedde ondetedde okufuna emirembe. Oli mwana wa ddembe otambuza ssimbo ate oli mumbejja. Sirabagambako akaloboozi k'omumatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli nkubya. Lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga gw'oyita. Teriba eddalu eddalu temudduukirira ancanyumirwa. Lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga gw'oyita. Lina eddalu eddalu nowoo nagwa eddalu. Thank you.